Magic and Magic. Cause all of them are thick. Yo, Mom Kelly, yeah, yeah. Sinfi them.
Now Liza who? Nani aliumba saichi? Stingo moto moto kama za taichi. Anawasha moto bila kibiriti. I say who? Nani aliumba saichi? Stingo moto moto kama za taichi. Anawasha moto bila kibiriti. Mauta, mauta, mauta. Ananipa mauta, mauta, mauta. Mauta, 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 mauta. Ananipa mauta, mauta, mauta.
Huyu kwela meninasa kama misa kwenye kanisa na nifanya na feel at home. Amenipa mauta mukachumbari na kadhalika na tambo watu kipata na chuo.
Anayelewa, anayelewa, anayelewa. Kila nani pia anayelewa. Anayelewa, anayelewa, anayelewa. Style helicopter migu juu ya hewa.
Ananita papi na mwaga mali. Nampangia trip tunaenda Bali. Nimekubali, mingyo daddy. Chaiti wili kani lambe asali.
Sikatai, meni kipenzi charo. Sikatai, meni amenipa familia. Sikatai, meni amenipa kila kitu. Sikatai, lakini woy. Yauliza huu, nani aliumba saichi? Stingo moto moto kama za taichi. Anawasha moto bila kibiriti.
Sikatai,
no. Anawasha moto bila kibiriti.
Mauta, mauta, mauta. Ananipa mauta, mauta, mauta. Mauta, mauta, mauta. Ananipa mauta, mauta, mauta.
Hai, pipi, pipi, piae. Huyu mtoto mina kwa manae. Hai, pipi, pipi, piae. Huyu si mwachi hata nipigwe na mawe. Hai, pipi, pipi, piae.
Hai, pipi, pipi.
Huyu mtoto mina kwa manae.
Patikana. Now wakizidi mbavu tatu zitapasuka. Dr. Ring ding chafuwa mina safisha. Mina safisha, mina safisha.
Sikatai,
meini kipenzi charo.
Sikatai,
meina menipa familia.
Sikatai,
meina menipa kila kitu.
Sikatai, lakini uo. Yauliza huu, nani aliumba saichi? Stingo moto moto kama za taichi. Anawasha moto bila kibiriti. I say who? Nani aliumba saichi? Stingo moto moto kama za taichi. Anawasha moto bila kibiriti.
Mauta, mauta, mauta. Ananipa mauta, mauta, mauta. Mauta, mauta, mauta. Ananipa mauta, mauta, mauta. Mauta, mauta, mauta. Ananipa mauta, mauta, mauta. Mauta, mauta, mauta. Ananipa mauta, mauta, mauta.
Mount Kelly.